mape
Dani Yosa.
Nasema kama unakesha kusaka pesa na sisaka umezipata. Kama unakesha saka pesa na sisaka umezipata. Wote gonga glass, gonga glass, gonga glass, gonga glass. Machizi bochi gonga glass, gonga glass, gonga glass, gonga glass. Aya twende wololo 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 wow wow wololo 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 wow wololo 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 wow. Na tena wololo 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 wilo wololo. Ipi wewe ujui ama ufahamu, ukiachilia mademba sijua pombe tamu. Ipi wewe ujui ama ufahamu, ukiachilia mademba sijua pombe tamu. Nishachoka stressi za mapenzi na nasema siwezi na ikozi. Nishachoka stressi za mapenzi na nasema siwezi na ikozi. Basi tena nasaka mapesa na kisha na yatumia. Le mchezo wa kuhonga kwa sasa nimetulia. Sijipima pesha kila siku kulia lia. Kwani weni nani acha kula gonga bia. Bia tamu, bia tamu, bia tamu.
Asikwambie mtu wa.
Nasema kama unakesha kusaka pesa na sisaka umezipata. Kama unakesha saka pesa na sisaka umezipata. Wote gonga glass, gonga glass,
wika tena
gonga glass, cheers. Gonga glass, machizi bochi gonga glass,
cheers.
Gonga glass, gonga glass, gonga glass. Unatafuta pesa na mapenzi yanakusumbua. Unazipata pesa kisha mapenzi yanakuua. Hivi mikosa langu kukunyesha kwamba nakuzimia. Je, ukafanya fimbo ya mimi kunichapia. Basi weka mkono juu, wa kushoto juu, inua mguu. Piga makofi, 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 makofi. Ewa mafia.
We got it now.
Kinuna wenuna ila wenzako na shangiria.
Wewe
tena ukisusa we susa ila wenzako na jipigia.
Wewe
ewa nangu njo, njo, njo kati njo, njo, njo.
Ebu singa mwaza.
Wesha balala uko wapi, mbona sikuoni kati. Hajibu uko wapi, mbona sikuoni kati. Basi wote njoo kati na mzungushe vidareki. Njoo kati na mzungushe vidareki. Nasema njoo kati na mzungushe vidareki. Njoo kati na mzungushe vidareki. We pateli, anakusalimia vidoboi. Jojo
Tela.
Weka tena sina gari mi sina mali kosi ya tabia.
Sio kweli.
Yujinga bao mimi ntajitakia.
Sio kweli.
Sina gari mi sina mali kosi ya tabia.
What to please.
Yujinga bao mimi ntajitakia.
San Diego.
Sina gari mi sina mali kosi ya tabia.
Lapsi.
Yujinga bao mimi ntajitakia.
Leja support.
Sina gari mi sina mali kosi ya tabia.
Ni usenya.
Yujinga bao mimi ntajitakia.
Ayuweze kai.
Aisha boy makizuge.